intombi nongena paski twangena makhethe eshe ntombi
Please see.